South Africa, West Africa, born in Ubuntu. The cooking we catch in the kuta zijengwe na utu. We are the true color. We are the real color. We are the true color. We are the real color. Kutengana vita African vishe. Umoja wetu ndo nguzo yetu peke. We are the true color. Good news around the world. Give a hey, sir, I know you are holy. Mwenye ndoto za mababu ni wewe. Africa, ntakulinda, ntakutunza milele. Africa, nikuimbe, nikusifu milele. Africa,
bendera yako ina rangi nzuri ya moja. Mama, mama, Africa.
Tuko ucheshi na vioja. Upendo amani ndio slogan. Njoo umuone Nyerere. Njoo umuone Nkuruma. Njoo umuone Mandela. Njoo umuone Kabila. Hawa ndo Simba wa Afrika. Titi mama liti mikiwa na kukalisha. Desmond Tutu Kagame baba.